ng'ekirwadde ky'Ebola kyongera okuteeka eggwanga ku bunkenke, abaddukanya obutale obw'enjawulo mu Kampala bwanjagidde ekitongole kya KCCA okwongeramu amaanyi mu mutindo gw'obuyonjo kubanga basubuzi bangi bali ku bwerinde obw'Ebola eyabalukawo mu ggwanga. Abasubuzi mu bifo eby'enjawulo bali ku bwerinde oluvannyuma lwa Minisitule y'ebyobulamu okukakasanga Uganda bwezindiddwa ekirwadde ky'Ebola okuva mu ggwanga erya Democratic Republic eya Congo. Era bannayuganda amaanyi mu kukuuma obuyonjo wamu n'okwekaliriza ku bubonero bw'omuntu abeera akwatiddwa ekirwadde kino balina okugongeramu. Wabula baba mu kubasubuzi mu butali bwa Kampala boogeddeko ne Bukedde Farmer bagamba nti KCCA ekyalaze obunafu mu nsonga z'obuyonjo era ne basaba eyongeremu amaanyi.
Mu ebitongole byongere amaanyi tulabe nti amazzi gwakiri gabaawo buli kaseera tubeere ng'abantu tebakola bannaaba mu ngalo.
Gwanira amateeka n'agayobulamu n'ekyokubiri KCCA olwobutale yeebutwala ate nga yeeyisa ebirango ate ku butale abantu babeere nga begendereza nnyo ate nga tetunalaba wabweteekawo wano bugundi lwakulaba mu ngalo mu butale kakati na sinaba okaakuna kubanga be balina obuvunaanyizibwa era bo bennyini okubanga obutale bwabwe naye sinalabako obutaabwe bugundi butanka ne sabbuuni wakunaaba mu ngalo fenisantize fe twandibadde tukola ogwaffe ogwakubiriza abantu okunaaba kubanga bunye tuyinza okukola omulimu gwannakyewa nga tusasulwa naye tekiba kizibu fa osobuzi okwekolamu omulimu okugula obutanka omwo ng'ate KCCA ennanyini katale yalibadde ino obusobozi okugula yalibadde ina
bandi obukyafu butuuse KCCA kati weeks kasasiro yenna akuwona buli woyita tugenda kufuna endwadde batuyambe buyambi abantu baffe betwalonza abapya mutuyambe mbakubira omulanga banaye muyambe obutale tutala abantu baffa bantu bagenda kulwala ate mbatusibire n'awaka byabwerere ng'ate kisoboka.